There are still media reports of starvation and food insecurity in Tigray.
Marka la eego warbixinada la xiriira gaajada iyo cunto yarida oo ay weheliso isku horimaadka sii socda ee gobollada amxaarada iyo oromada, waa maxay tallaabooyinka ay tahay in Maraykanka uu qaado si wax uga qabto dhibaatooyinkan?
But I did see some progress over this last visit. We had the second review of the cessation of hostilities agreement while I was there.
Waxaan arkay waxoogaa horumar ah intii aan ku jiray booqashadaydii dhoweyd. Waxa aan dib u eegistii labaad ku sameynay heshiiskii joojinta colaadda aniga oo ku sugnaa Ethiopia 8-9 July. Waxaan ku farxay in aan arko dadka gudaha ku barakacay oo bilaabay inay ku soo laabtaan guryahoodii. Waxaanna bilaabaynaa inaan u dhaqaaqno barnaamij dhammaystiran oo ah hubka dhigista, kala dirista, iyo sidoo kale dib ugu soo celinta dagaalamayaasha ee DDR. Bishii November ee 2022, qoryihii ayaa la aamusiyey. Hadda 20 bilood kadib, weli waa ay aamusan yihiin. Tani waa mid aad u muhiim ah sababtoo ah waqtigaas waxa uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu dhiigga badnaa ee dunida. Marka waxaan si wada jir ah ula shaqaynay Midowga Afrika si aan u abuurno fursad nabadeed. Dabcan, wax badan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo. Sida aan soo sheegay, waxaan u baahannahay inaan ka shaqayno soo celinta dadka gudaha ku barakacay iyo barnaamij dhammaystiran hubka dhigista, kala dirista, iyo sida dib bulshada loogu soo biiriyo dagaalamayaasha, cadaalad ku meel gaar ah, iyo isla xisaabtan.
What does the Pretoria Agreement stand at the moment? Are all the parties...
Dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa heshiiskii Pretoria ma fulinayaan ballanqaadyadii ay sameeyeen?
Well, what I can say is from the part of both the government of Ethiopia and the Tigray Interim Regional Administration and the TPLF, they remain very much committed to the agreement, and that's
dowladda Ethiopia iyo maamulka ku meel gaarka ah ee gobolka Tigray ee TPLF labadaba waxa aad uga go'an heshiiska. Sida cadna, taasi aad ayay muhiim u tahay in la sii wado hirgelinteeda. Hadda si buuxda looma wada hirgelin, waana sababta Maraykanku uu u sii wado inuu si buuxda ugu howlan yahay inuu ku cadaadiyo labada dhinacba inay fuliyaan ballanqaadyadoodii. Dabcan, ballanqaadyada waaweyn waxaa ka mid ah in arrimahooda ay ku xalliyaan wadahadal siyaasadeed. Marka waa in aan ka fogaanaa wax kasta oo rabshadaha soo celinaya. Waa inay ka heshiiyaan waddadii loo mari lahaa, sidii loo xalin lahaa meelaha qaar ee lagu muransan yahay. Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan sii wadno taageerada dadaal kasta oo lagu doonayo in lagu nabadeeyo gobollada kale sida Oromia iyo Amhara iyadoo loo marayo wadahadal.
Secretary of State Antony Blinken stated that war crimes against humanity and ethnic cleansing.
Xogaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken waxa uu yidhi, dambiyo dagaal, dambiyo ka dhana bani aadamnimada iyo isirtifayn ayaa lagu galay dagaalkii Tigray. Muxuu Maraykanku ugu guul daraystay inuu kiiskan geliyo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada?
It's very important that we called out the war crimes and crimes against humanity and atrocities that were committed.
Aad ayay muhiim u tahay inaan ku dhawaaqno dembiyada dagaalka, dembiyada ka dhanka ah bini aadantinimada iyo xadgudubyada la galay. Waxaan u taagannahay taageeridda geeddi-socodka ee Itoobiya bilowday ee la isugu dayayo in la hubiyo in kuwa mas-uulka ka ah lala xisaabtamo. Itoobiya waxay horumarinaysaa hannaan cadaalad ku meel gaar ah si loo xaqiijiyo isla xisaabtanka dembiyada dagaalka iyadoo loo marayo nidaamka maxkamadaha Itoobiya. Waxaana diyaar u nahay inaan taageerno arrintaas.
You also went to Djibouti where you held talks with officials from IGAD.
Waxa kala aad tagtay Djibouti waad ulul goboleedka IGAD la tashiyo kala samaysay arrimaha gobolka. Maxaa la isku afkartay si loo soo afjaro qalalaasaha Sudan?
There's a lot of concern, of course, over the situation in Sudan. I was also in Addis in the African Union and participated in the launch of preparatory meetings supporting Sudanese.
Waxaa jira walaac badan oo ku saabsan xaaladda Sudan. Waxaan sidoo kale ku sugnaa Addis Ababa oo aan Midowga Afrika kala qayb qaatay daahfurka shirarka diyaarinta ah oo lagu taageerayo rayidka Sudan. Gobolka oo dhan aad ayuu uga argagaxsan yahay waxa dhacaya. Maraykanka ayaa ka naxsan. Waxaa loo baahan yahay in dunidu ay maqasho quuska uu shacabka Suudaan ku hayo dagaalka foosha xun ee joogtada ah, inaysan haysan gargaar bini aadamnimo, iyo in lagula kacay dil iyo tacadiyo.
Ma
aragtaan in mar dhow ay dib u soo bilowdaan wadahadalada nabadeed ee Sudan.
Well, I'll leave that to my colleague Tom Perriello to announce when and if we're ready to move forward, but let me assure you he's working very hard to move forward.
Ergeyagaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Sudan, Tom Perriello, waxa uu aad uga shaqeynayaa sidii uu horay ugu sii wadi lahaa fursad kasta oo lagu bilaabi karo wadahadal cusub oo xabad joojin ah oo ka dhacaya Jidda ama meel kasta oo ay suurtagal tahay.